don't know. Unani hirayan, unani yesayan. I don't know. Muru sugupi la meno maende la masomo. As to you, ndiu agamila mwanyo.
Bambande.